Bwetuba tulayongeddeyo abantu bangi mu bitundu by'emikono bakyakukulumira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubunya amasannyalaze mu ggwanga lyattu Uganda ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL nga bagamba nti kirabika ng'ekiremereddwa okukola omulimu gwakyo omuli okuvaako kw'amasannyalaze nga amasannyalaze gavaavaako buli kaseera okulemererwa okwongera okubunyisa amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu masaso g'ebyalo awamu n'okudduukiriranga embeera eyakazigizigi singa eba etuuseewo. Abamu ku bantu abawangaalira emikono aboogeddeko n'omusasi waffe bagamba nti kasookedde ng'ekitongole kino kikwasibwa obuyinza obw'okuweereza amasannyalaze mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde amasannyalaze mu byalo gavaavaako ng'abantu tebakyagafuna bulungi era ne bategeeza nti obudde buno tebafuna buweereza bulungi. Yo mu bitundu gye gali bwe gavaako baweza n'omwezi omulamba nga teganaba kuddako era ku abo abawangaalira ku byalo bina okuli Kirondo, Buwaali, Kitebe, Namaliga nga kw'otadde n'ebusimbe byonna bisangibwa mu ggombolola ye Nakisunga. Bano babadde bamaze kumpi omwezi mulamba nga tebalina masannyalaze.
Tumaze bbanga nga tetulina masannyalaze. Nze nina ka petrol station wano landiro dayagala sente tuba omulanga eri abo ekikwatako mutuyambe mutusasi mujje mutukolere masannyalaze. Obuzi bw'emisango tuwera likiza essaawa yonna era mukatawuni kaffe gye buvuddeko obamenya obukantini bwaffe nga babubbamu ku lw'ensonga ya right. Amafuta mpimira mu bucupa abantu tebaagala bucupa kale embeera mbi
n'ebitundu ebitwetoloddewo wano wonna twalaba ezimwanyi tikyasobola kuzirekayo olw'okuba enzikiza akola ki n'okuziteekawo ate n'ezikola ki kikitegeeza UCDA yo etulaze tegenda kusobola
singa gavumenti ebadde esobola omuntu oyo gwe avunaanyizibwa ku kugenda okugula transforma zino abeeko ebibuuzo bingi byabuuzibwa.
Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Joram Kabali ategeezezza nti mu kiseera kino ebitundu ebiwerako mu Mukono tebirina masannyalaze nga n'ebikondo ebyateekebwa mu bitundu eby'enjawulo mu kiseera ekyawoomeme obudde buno byavunda dda.
Ate kimalamu essuubi n'amaanyi nti mu Mukono bannuffu abalinaanye Kampala abagenze mu kugeta Kampala tukyalina ebitundu ebinene ddala bitalimu masannyalaze. Wano mu Mukono tulina sub-county ennamba eye mpunge mpunge sabu kaunte tena masanyalaze kyokka ate nga gajiyita ku mutwe agagenda kusogera ekyasogabirako abantu ekyo nekibeera nga kyalina myaka ne myaka agamba nti ne muzeeyi we yaliyo abasuubiza amasanyalaze naye kagiri myaka abiri tebagalabanga. Nina parishi ezibiri namba ezitalina masanyalaze. Nina parishi yekyajja terina masanyalaze. Nina parishi yewaggala terina masanyalaze. Ninga ziza parishi eziri okumpi n'ebibuga.
Ku nsonga eno omwogezi w'ekitongole kya UEDCL Jonathan Kiza ategeezezza nti okuvaavaako kw'amasannyalaze olumu kiva ku bantu ababba waya z'amasannyalaze n'ebyuma gattako n'ebikondo wabula n'ategeeza nti ensonga eno bagikolerako ddala okulaba nga erinnyirirwa ku nfeete.
Bino ebyalo ebiddiddwa mu waya bikalo kimu ye Nabusugwe, Gala, Nakifuma, Katende, Kampisi, Kabembe, Nganda, Mpooma ne Kampungu. Bino byonna ebyalo byenjogera ku waya baziddyemu abantu be tutamanyi naye tusuubira nti bwe tuba tukwataganye bulungi n'abantu baffe mu byalo bwe tumu bwe tuweereza obuweereza buno bajja kuyamba kukendeeza ku bwaya buno si Mukono yokka naye mu mwaka gwaffe guno ogusoose ebyalo ebisukka mu 36 biddwamu waya ebirala ababbiba nini transforma abamugyemu amafuta ebintu ebikwatagana ku buweereza ebisinga bibyonooneddwa naye era twagala kukubiriza abakulembeze baffe b'okubyalo abatandikirwako mukwate mumutwale ku poliisi temukuba.